Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare noga e go lewru me yew meedo mayru jam en biyan noga e dum won jena yamde jabirima do silimaji silima goto non biireten do maison de la presse do bomako jottinono do kabaruji do umar way gal kanko no docteur seydou dawo wonto oggi jamde ton on yimbe le joxobe le sa halidi meedi ndi sobbami faabe jottiki nokku no docteur do motti suudu baba ko buri hewde mabbe fu pinasiji natta don so jaha e nokkule muude hen wattu juno cere lan gonde ma tete hen kanko premier ministre général Abdoulaye Maïga dum woni ko nayir bangal hejo golleji makko o holli dum le fedde CNTD yimbe le wombe le leedi meedi ndi hakkilaji muude an pecci wattu joni o sariyaji ko nayri bangal hono yimbe le jottinobe kabaruji dum wonde jewtede kanko banjugu dante o ngaran hettinade mo hono ko mo haali dow hen di wonno sembe kabaruji dum en jogini on do bete hande di bismillah mo don e hedaate en biyan ko nayri bangal yimbe le johobe le sa halleedi ndi sobbe mi faabe jottiki motti don be natata pinasiji di sobbe jahale nokkule mabbe de sobbe mi faa ndiyam dan naati a tawan cadele fu mattage so ndiyam dan yalti hono wattu jono wori do du cadele mawde be matta sobbe mi faabe gandiki le sa halleedi ndi fa keben famtar keden kanko do wono dirteedo Mamadou Komi Niaw ko mo hebini min ton do focci tan Ousmane Niali Buli Ali Sisi
ameden tawa o wakkati dangere maayo motti o wondo lanaji kunjido yaade le region gaji gondi le sa hangal wattu de mi jabbino do den lanaji seeda charsanoodi tan gondi elanidaade hunchaade jama heewa sanne fa yotto no wirino arande golleji di fu anata di koyde Boubacar Maïga e Ali Tikambo yo donno be lanaji kulti en sababuji mun
seyor la dron kurbiji
won baara yotto elimaayo go dinasma o darto sabin jaarindi ni so ndiyanka ana wodi dem bayi wadde ya warta cili noga e joyi hitani so ndiyan da wonno ana bebira do burata ya warta sappo li hitani wakat naatu ko ndiyan dam burani me minen urde wakati so ndiyan dan ana beba dawobe kam en hore du yida fi ko jirkoto fa boya edo lawongol
le watte mo ndiyam maayo go jippi dawgol elan wala ko yafi pinasiji sedo njoji di an bay wadde ko buri yontere do maayo go hakkunde motti e tumbutu hono sedi niri en be dawobe di don gondube elanidaade hunchaade
laal njarteedi yaadi mudum wana ko newi hande sa wi motti fewde Tombouctou ara way wadde balde joyi na du balde jeegom do ndiyan dam bebi ya warta pinasi ana newi sanni so ndiyan ana elemaayo go so ndiyan dam wonno ana bebira do dawol e pinasi wana ko newi
fedde syndicat humini be dawi do maayo motti kolti metti mubben e tiddugol maayo go dum ko tinnata dawi de bukadar donni ko woni hore jo syndicat des transporteurs Flivio Mopti ndarti e lam o wuta maayo Flivio Niger go yalla yawar ana yafa
o basrakil lawol gotol gol min jaranno e do maayo go jarina na hewi do mudum hande pinasiji mawdi fu wawa yaade do hem midnaada kana ko be leedi amendi faabo en yella mi keba gaytaade maayo go no yaawi fa ya warta pinas laato hunde ngatteende hitaande
ko wana jippugol ndiyam maayo go rafinde naago odu ana e sababuji ko bubini golleji dow maggo don ko Mamadou Komi Niaw bin studio taman iwde motti
ido kabaruji fanba hebe do page amen Facebook kanya compte X studio tamani konayri bangal hejo golleji lamo kanko premier ministre o holliti dum yeso fedde nebnodirta conseil national de la transition le leedi meden di yimbe le wombe segufa garda yoro so kanya bomo ko tujuna kilaji mudan pecci so wobbe kolliti wiido way hunchande himmeji horende leedi dum won dum hunchana horende leedi konayri bangal tid Allah fan way fine dabar wobbe du kolliti wiido hono ko be kal ton ko dum wawa latade feyi fa kebe famdare kedden be do yimbe ko tifi do en do faccitango Ali Sisi
ça prend en compte
l'essence de himmeji amen ka fu wana hunchana hore ele ngodo hejo minen ka ko habbi hore amen ni woni denago o kay mi keba ko mi nyama e hakkile amen ka ko be kolti ko fu wana wawi wadede sukulaji malin ko be sembe mudum ka fu hunchana mo hore ele hejo makon min ka tobbe tati ni wontum te jabbaki hakkile am fi sigudo ko sugli men ta foni woni denago o e bi be ngara fa bama yimbel o jinaji sappo e jeyam mi dum lon kay hono mudune ko han hunchana hore ta fami hakki le amin kani woni challal kay landin da woteji ko kedi min ko ka bunnata bernde sabi wala fu sarti mo kokki da woteji de warta landinade le mudu yoro so do heje mo o holliti jom o min kay hakkile am wala fu no dum wayi wadirade le
dubi
kanko lamido dum woni consistency civil legal lure mena kande holli tan wedo o sutama ton hiccanke non be kollitiri wiide wakande mo suttende du yama misido wonno iwrude watto jono yimbe le jono kabbodo kanyen jaade makko anda ka fuddo nabi mo anda ka dus ko lati sababu so be ciuti mo ko nayri bangal sariyaji yimbe yottinobe kabaruji leli dimedi ndi dum wonde jewtede dido kabaruji dokkama le sappo jollewru me handu nokkuno dette de maison de la presse kanko banju guddante o hali watto jono ko be gonde jewtade ko nayri bangal dido sariyaji kedde makko mo sifi
dans les textes actuels il fait
les sariyaji jondi kana tawene le jangude suudu l'école de journaliste yaaku jangete lemon na du won diplome jande dow dowre golla golle mondu fandi fu hakke hitande min bi fadde wede hitande watere an haani jomun heba dubi tati le golle journaliste yaaku fala da horejo nokudon kabaruji nantinte kana taw wadi dubi sappo e golle mudun handen e kabaruji kesugodi di anamu yi penen daber du kabaruji nantinte di do bembe ande de on wadugol sariyaji mawdi jottinde golle mudun so wana don handen wala fu sariya bamado do nantingol kabaruji do bembe ande de hakula men han tawe sariya wol bamme tawe wana ministere humuninde halande hokkar carte de presse tawe hotti la communication do gollidal balé nantinobe kabaruji kany en dokkar carte de presse medem mila du lam o ana han itude jawdi wallude nantinobe kabaruji so wana don handen ko wallete dun an way hono wala fu ko nafata
rien du tout
en jara nokku no dettida bofula be ko yata hayebe nogo yom sukabe roobe du njoyon ana hakkuma be holli tawede kanyen jangina jande balde sappo joy nokku no dettida kayi wotto joni be jangina ma ko nayre bangal demal kanya fayotto margol dabaji le leedi me dendi fedde no detta ANP kanyo wadi do golliji do tugorgal fedde no detta OYM ko ni fana mudu fa jay lawno be kani sembindirde golliji sukabe jokolbe le creduji leedi me dendi ndedo jande timmi ton li aswer jabbinonde sappo jeddi lewru me handum
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
wattu jone ngaran memde ko nayri bangal honno adnar ndu wonte waylitirade nokko heewe jamar ndi don wonte waylitade mi citeden wiide tubakube no natire le leedi ndino du idum wonte waylitade attabe jamar ndi honno worino kanya fayotto ko tele ngaydi jawete ko nande mudum ko so wiama galle eden andi hom han lamad nokko yodum gorko non ka wattu jone honno film ngaydi kanya ko nande mudum wonte jeewrede no attabe jamar dan wonte waylitade san dum latik sababu du soko nayri bangal birki chat ele mawdum gonde hebed le hen holita dudu lati sababu wattu jono so wakkati fu dewle de so bami fa ngada ma tawon do boyata sanne fa kebe famtar kebe min e ali sise ko min pewni on do hen
worbe le yogaade kanyu en kaano yiri debbo le leedi amen ndi yo hono neddo ngado ko wi'a fu tejjinowo goromudum mo wattata koyde mudum e fay hunde ko wala na dum da hewbe mabbe le nyaloma hande o kanyu en ka wana jabambe fey murtere rewbe koltibe wiide kanyu en du hakkilaji mu en beewi
bon segura
ano segudo e be gonde haldino roobe gonde yardi yeso andon tan dum wana gonga debbo no lati fon haani rewdo gurun ka rewbe le nyaloma hande o hewbe jabata rewdo
yamero mnazi musumu nyunentere
so yoga mabbe kanyu enkano debbo wordino arande ni hune fu watta so jaba dum wayito wobbe kanyu enkana landini jaati waytidde hakkilaji mu en fa fonda en adna ndu wordile nyaloma hande o mamadu kondo yo goto e mabbe momi landondire mudum motti
e kabo mofti
motti do so min net landiki kam wiyan jong galle farde mudum bamde anniaji gudde anton an hani haldude kureji mudum fuf famre e mabbe dum wobbe le galle be fudan kani rewde gorko
kakrama
hodum fu woni hakkille rewbe kanyu en hore e do odo kabaru
kabo seware
goram bami anniya so mo anniya lobboni mi jokkan dum so mo wana anniya lobbu dum jakta jokkude dum kala ko goroma wi ma ngada fu ad hani wadde sabu de arande no ko wurno ka jom dum wayti
donki andan do kabaroji bilide fina tawa don yaya kulibali holiti wiide wajibi kina rewbe wartano to wonno
toute tradition
fina tawa mo jida fu ana waylito no dum wurno ile mo meden no wana non dum wori nyalo handel o sa e ko gorko hebata ko tan dum hejeta wajibi sina gollide debbo dum de gorko ronki dabare fu debbo landoto hollo dum dabare de han jukkude
propose des solutions
kanko dunke andan do kawaruji bilide ne dako do ni yakuba dogoni holiti wiide fodami fode ko woni hakkune yimbel bamondirbe le nyalo mo hande o kayo sabi no homo fu birira ila chuka ko mudum
il faudra maintenant kan
nyalo mando sina ngatten hakkile no finata afrika wori kanyetuba kubbe dum walta afrika me dende dan
wondi wajibi sina debbo rewa gorko
la forma a son mari
birgol bibbe adama em yella na joddo haltida homo fu teddina goddo yafondirde dum tan watta so gondal hakuna yimbe bamondirbe le nyalo mo hande o newo non holitiri wede yimbe ben kaltide mu en
on gartin haddude betande do kabaruji min jootu on sene hedade heju jamin dido kabaruji fodo ba hebde do o don dum woni en biyan wakkati jonodo bay noddude o don numero ta fen numero o moni chapande jeddi jeegom chapande jenay jetti chapande joyi jeegom chapande joyi jeegom son noddido sidju tamando salam do jebi danyam amdo o do telephone min biyan on do dido kabaruji ba hebe dum do numero am mun noddata service kuno fone 37321 ka wajibi sina taw do feso butno ga crédit telephone modo fe e bu tacceta ke len fande fe no konandir on do yewtere meɗen nde ana wodi wassalam yewtere meɗen nde waran yo wadde dow wattu jono ko noddirta Demba Diallo ɗum woni so ɓami fa kurtunguji ana gaɗe hono sa hono tottiteɓe teddengal ɓe ɗum woni inniraɗo Yangue o ko ɓuuri hewde fo tan wona ina muɗum jaati jaati latto inniraɗo a tawan neɗɗo goɗɗo kasen hokketengal ɗo teddengal ka wattu joni ɗum wonde wayltade sanne leydi meɗen ndi ko ɓuuri hewde fo tan joom bawɗe kañum hokkete yimɓe woɓɓantondu so kokkama ngal ɗo teddengal so ni ngala bawɗe jaaha naata e ɗati goɗɗi kasen fa keɓen famtare gaare keɗe ko min e Ousmane Niali Boule min pewni on dow hen
Demba Diallo ko
latade inniraɗo jombaji yo ɗum teddengal mangal noon yo ɗum darde kande yettede nde debbo hokkete yalan lato inni o fa darano kabaruji jombaji on ɗum ana waɗa fa suko o lato ɓi himɓe fuu honno wonno illa arande ko wattede fuu landete ley yambere nde jombaji on han teddinde inniraɗo o waɗa ɗum hono ina muɗum jatini
Demba Diallo ɗum tottede teddengal latade inniraɗo Yangue arande ni yo ɗum fina tawa bamarankoɓe noon noon kanko noddite nene jabate o hollitiri wiide oɗo andan kabaru fina tawa to siguto wiñalowmo hande o ɗum wayltiki no ɗum worno arande no
sini a ƴeewi kabaruji ɗi mbayliteke inniraɓe arande kañeɓe handen ɓe ana ceedi ngal teddigal no hokke handen rewɓe joƴo na fa ko ɓuuri ɗum fu ɓuuri le galluji mawɗe ɗe ɗum ana waɗa kirodiran hakkude mabɓe fa ko watta dukoji saabi goto fu e mabɓe tewtan hollude hono kañum ɓuuri bawɗe
ummo jurte jeeyaɗo sigu kañe safi dukure jeeyaɗo nokku noddirteɗo kayi ɓe fu ɓe tawdama e oɗo hakkille ɓe mbi ñalowma hannde hokkede ngal ɗo teddelngal yo rondinede dongal noon
mi soodi tasaji aluminium ŋaji mawɗe kañe vert ŋaji cuiére ŋaji fourchette ŋaji e laaɓe kañe fleur ŋaji kewɗi gattumi e kaake iyam kurtotoɗo mi ñalmiɗo jaati famo waɗa ɗum saabi sinnimi waɗay ɗum yimɓe kalan ɗum yafanayi kam fay seeɗa saabi mbiɗa jogui tiɗallaji saabi bawɗam pota fa noon fou
oɗo golle le Yangueji ɗum wondi heɓude sembe le réseau ŋaji leydi Mali ndi foof to tumbutoɓe gonde wadde ɗo hen imma daraji no caɗele muɗum hani ɓuytirade ka fa handen ko darte ko heɓaka noon kanko noddirteɗo San Chirif andanɗo kabaru fina tawale oɗo nokku hollitiri wiide
yo ɗum tiɗallah kaɓɓuɗo hoore wakkati goto min kollitino ko hani waɗede fa tawe yimɓe fof ko gatta ɗum yo gotun pati an musaɗɗaji kewa ka noon min keɓa e sawgo amen min joddeke jaati e rewɓe hollitinde ɗumɓen fay se jaari hedde dina alislam e a tawan wadde ko ƴaɓɓiti wona ko yiɗa min e hakkillo ana hani imma daraji gaɗe rewɓe kollite
andanɓe kabaru neɗɗo akkay kollitiwiɗo hokkede ngal ɗo teddelngal ñalowma hannden o yo wajibi sina jomum tawre bawɗe non malinkoɓe dun jirata ɗum
yo ɗum fina tawa meɗen noon hokkude ɓiɗɗo o inni o goɗɗo laato hono ina mum laato hono kañ jaati wonno ina mum e fina tawa mumen fuu e mballodiroɓe feɗɗo ndu woturu wawa hunjude hayre sini ɓiɗɗo debbo goto ana hurto wona inna muɗum tan latto inniwo abbu muɗum du wona kañum tan latto abbiwo
tottede ngal ɗo teddelngal yo sonodirde en ɗam noon ana hollita wiide ɓiɗɗo wona ina muɗum tan jeeyi ɗum ka ñalowma hannde wona noon ɗum worri
kurtugo hannden yaafa ñawtugol himɓe wayliti kulleji ɗi fuu fijoji darnete wattu nde Yangue o watte nden ko hanno tawe inniraɗo yette tan a yiyan joomum ana jambe nden jeeta joomum ndu arona faɗɗa kalisi dow ŋeyɓe tawe fay wala bawɗe muɗum joomum wiyan kina yiye saabi kañum woni inniraɗo fa ɗum ƴaɓɓito
rewɓele woɓɓe an toon so kokkama ngal ɗo teddelngal a tawan sina ɓama e ñamale woɓɓe an toon naate e ɗati ɗi moƴƴa jaati no oɗo andaɗo kabaru neɗɗa ko kollitiri wiide e mbiyan tottede ngal ɗo teddelngal wattu joni ɗum wonde laatade caɗele